kama kawa kama damu binti mfarume. We minataka tucheze leo, tucheze magita, tucheze vitu vyote vitapita, itabaki ya singeli. Ukitaka bai koko twende Tanga, twende Mwanadila tukacheze banga, aina maujanja cheza kujiachia, legeza mwili kiliwi, leza usimeze, indo asili yetu na undo mziki. Ukundo nyumbani kwe tuna beberusha bendera kwa madu na masera. Oh DJ ipiga muziki leo, atulali
safari na muziki,
tumetoka mbali
tucheze muziki,
tumekuja kwa show
maisha na muziki,
wauni na mabisho yo eh. Wita DJ Mseropa, DJ kidogo dogo we yo wauni eh, wauni la masela eh, masela la magita magita la tu cheza cheza bila kukunja goti, tuka ukipanda unapiga makofi, cheza cheza bila kukunja goti, tuka ukipanda unavua mashati we. Anaitwa Chacha za Nyamiera, salime mawazo waza kwa mtogorelia wapsa kila chuk 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 tajiri na ima toto tabata mawenzi mbie salumu ngao matulie majanga asimfikie wewe waminama waminuka waminama waminuka wamina nacheka. Osman Kaungu, salamu Dubai.